This is Unit 8 of Pimsleur's Norwegian. Listen to this conversation between Bjørn and Kari. They are in a cafe. At one point, Bjørn will call the server by saying,
Kellner,
which means waiter. Listen.
Kari, vil du ha noe å spise nå?
Nei takk, Bjørn, ikke nå, men jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Fint. Hva vil du ha å drikke? En kopp kaffe?
Nei, et glass øl, takk.
Jeg vil også gjerne ha et glass øl. Kellner, to glass øl, takk. Hva? Spise? Nei, ikke nå. Senere, takk.
Near the end of this conversation, you heard Bjørn say,
To glass øl,
which means two glasses of beer. Listen again.
Kari, vil du ha noe å spise nå?
Nei, takk, Bjørn. Ikke nå. Men jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Fint. Hva vil du ha å drikke? En kopp kaffe?
Nei, et glass øl, takk.
Jeg vil også gjerne ha et glass øl. Kellner, to glass øl, takk. Hva? Spise? Nei, ikke nå. Senere, takk.
How do you greet someone by saying hello?
God dag.
And how would you say hi to a friend?
Hi. Hi.
How do you say I'd like to eat?
Jeg vil gjerne spise.
Here's how to say I'd like to eat dinner. Listen and repeat.
Jeg vil gjerne spise middag. 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 Spise middag. Jeg vil gjerne spise middag.
In Norway,
middag
is the main meal of the day and can be eaten at any time between 1 and 8 p.m. How did you say to eat dinner?
Spise middag. Spise middag.
How do you ask someone if she wants to have something to eat now?
Vil du ha noe å spise nå?
How does she say, yes, that I'd like?
Ja, det vil jeg gjerne. Ja, det vil jeg gjerne.
I'd like to eat dinner.
Jeg vil gjerne spise middag. Jeg vil gjerne spise middag.
How does she say that she'd like to eat dinner now?
Jeg vil gjerne spise middag nå.
Ask her where she wants to eat dinner.
Hvor vil du spise middag?
Ask, at a restaurant?
På restaurant? På restaurant?
She answers, no, at your place.
Nei, hos deg. Nei, hos deg.
Say, me too.
Jeg også. Jeg også.
I'd like to eat dinner at my place.
Jeg vil gjerne spise middag hos meg.
But later.
Men senere. Men senere.
Ask her if she wants to have something to drink now.
Vil du ha noe å drikke nå?
She answers, "Yes, thanks, gladly."
Ja, takk. Gjerne. Gjerne.
Now ask her what she wants to have to drink.
Hva vil du ha å drikke? Hva?
Ask her when she wants to have something to drink.
Når vil du ha noe å drikke? Når?
Ask her where she wants to have something to drink.
Hvor vil du ha noe å drikke? Hvor?
Ask her once more what she wants to have to drink.
Hva vil du ha å drikke?
Ask, a cup of coffee?
En kopp kaffe? En kopp? En kopp kaffe?
A glass of beer?
Et glass øl? Et glass? Et glass øl?
Ask her if she wants to have a glass of beer.
Vil du ha et glass øl?
Suppose you both want beer. Here's how to politely order two beers. Listen and repeat.
To glass øl, takk. To. To glass øl, takk.
What's the word for the number two?
To. To.
Say, two glasses of beer.
To glass øl. To glass øl.
The word or in Norwegian is
eller.
Say, or.
Eller. Eller.
Now ask, do you want to have a glass of beer?
Vil du ha et glass øl?
Or a cup of coffee?
Eller en kopp kaffe? Eller en kopp kaffe?
She answers, a glass of beer.
Et glass øl.
Say, okay.
Fint. Fint.
How do you say, I want?
Jeg vil.
And now, I would like.
Jeg vil gjerne.
Say, I'd like to have a cup of coffee.
Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
No, I'd like to have a glass of beer.
Nei, jeg vil gjerne ha et glass øl.
To politely order two glasses of beer, you say, two glasses of beer, thank you. Say this.
To glass øl, takk. To. To glass øl, takk.
Ask the woman, coffee or beer?
Kaffe eller øl? Kaffe eller øl?
She says, I don't know.
Jeg vet ikke.
She decides on beer. Say, 2 glasses of beer, thank you.
2 glass øl, takk.
Now ask her what she wants to have to eat.
Hva vil du ha å spise? Hva vil du ha å spise?
Ask her if she wants to eat dinner.
Vil du spise middag? Vil du spise middag?
How does she say, not now, thanks?
Ikke nå, takk.
You're surprised. Ask, don't you want...
Vil du ikke? Vil du ikke?
Don't you want to have something to eat?
Vil du ikke ha noe å spise? Vil du ikke ha noe å spise?
Contradicting your impression, she answers, yes, but later.
Jo, men senere. Jo, men senere.
Now here's the question. What do you want to do? Listen and repeat.
Hva vil du gjøre? Gjøre. Gjøre. Hva vil du gjøre?
How do you say in Norwegian to do?
Gjøre. Gjøre.
Ask her what she wants to do.
Hva vil du gjøre?
She answers, I'd like to have something to drink.
Jeg vil gjerne ha noe å drikke.
Here's how to say, at the hotel. Listen and repeat.
På hotellet. Hotellet. Telle. Hotellet. På hotellet.
Say, the hotel.
Hotellet.
Ask, where, at my place?
Hvor, hos meg?
She answers, no, at the hotel.
Nei, på hotellet. På hotellet.
Now she says, at a restaurant.
På restaurant. På restaurant.
Ask her again what she wants to do.
Hva vil du gjøre? Hva vil du gjøre?
She's going to say, I'd like to buy something. Listen and repeat.
Jeg vil gjerne kjøpe noe. Kjøpe. Kjøpe. Kjøpe noe. Jeg vil gjerne kjøpe noe.
How do you say in Norwegian, to buy?
Kjøpe.
Now say, to do.
Gjøre. Gjøre.
Ask her once more what she wants to do.
Hva vil du gjøre?
Now ask her what she wants to buy.
Hva vil du kjøpe? Hva vil du kjøpe?
She says, coffee.
Kaffe.
I'd like to buy coffee.
Jeg vil gjerne kjøpe kaffe.
And you?
Og du?
What do you want to do?
Hva vil du gjøre? Hva vil du gjøre?
Say that you'd like to have a cup of coffee.
Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
Or a glass of beer.
Eller et glass øl. Eller et glass øl.
At the hotel.
På hotellet.
She agrees by saying, all right.
Fint. Fint.
At the hotel, say to the waitress, two glasses of beer, thanks.
To glass øl, takk.
How do you ask someone what she wants to do?
Hva vil du gjøre? Hva vil du gjøre?
Ask her if she wants to eat dinner.
Vil du spise middag? Middag? Vil du spise middag?
She asks, with whom? Repeat after the speaker.
Med hvem? Hvem? Med? Med hvem?
Try to ask in Norwegian, who or whom?
Hvem? Hvem?
And what's the word for with?
Med.
How does she ask, with whom?
Med hvem? Med hvem?
Do you remember how to say, at your place?
Hos deg. Deg. Deg.
Literally means you. Now try to ask, with you?
Med deg? Deg? Med deg?
With whom?
Med hvem?
With you?
Med deg?
Try to answer, yes, with me.
Ja, med meg. Med meg.
How does she say, yes, gladly?
Ja, gjerne. Gjerne.
Now try to say, I'd like to do something.
Jeg vil gjerne gjøre noe. Jeg vil gjerne gjøre noe.
She asks, do you want to buy something?
Vil du kjøpe noe? Vil du kjøpe noe?
Say, no, I'd like to eat dinner now.
Nei, jeg vil gjerne spise middag nå.
She asks, but with whom?
Men med hvem? Men med hvem?
Answer, with you.
Med deg?
Say, I'd like to buy something later.
Jeg vil gjerne kjøpe noe senere.
Now let's try a conversation with a Norwegian woman. After you speak to her, she'll respond, then I'll tell you what to say next. Begin by saying hello to her.
God dag.
God dag.
Ask her what she wants to do.
Hva vil du gjøre? Hva vil du gjøre?
Jeg vet ikke. Hva vil du gjøre? Vil du ha noe å spise?
Answer that yes, that you'd like.
Ja, det vil jeg gjerne. Ja, det vil jeg gjerne.
Ask her when she wants to eat.
Når vil du spise?
Ask now or later.
Nå eller senere? Nå eller senere?
Litt senere, takk. Men jeg vil gjerne ha noe å drikke nå. Og du?
Tell her that you'd like to have a glass of beer.
Jeg vil gjerne ha et glass øl. Ha et glass øl.
Now try to say, drink a glass of beer.
Drikke et glass øl.
Ask her if she wants to drink a glass of beer with you.
Vil du drikke et glass øl med meg? Vil du drikke et glass øl med meg?
Ja, takk. Det vil jeg gjerne.
Ask her, where, at the hotel?
Hvor? På hotellet?
Nei, ikke på hotellet. På teaterkaféen.
Say, ok.
Fint.
Ask her where the theater cafe is.
Hvor teaterkaféen? Hvor teaterkaféen?
På Stortingsgata. Teaterkaféen på Stortingsgata.
On the way, you see something you need in a shop window. Tell the woman that you'd like to buy something.
Jeg vil gjerne kjøpe noe. Jeg vil gjerne kjøpe noe.
Now you're at the cafe. To be sure she hasn't changed her mind, ask, beer or coffee?
Øl eller kaffe? Øl eller kaffe?
It's cold out, so she has changed her mind. Listen.
Jeg vil gjerne ha en kopp kaffe.
You're hungry. Ask her, don't you want...
Vil du ikke?
Try to ask, don't you want to eat dinner now?
Vil du ikke spise middag nå? Vil du ikke spise middag nå?
Since you stopped at the store, she has gotten hungry. Listen.
Jo, jeg vil gjerne spise middag nå. Jeg vil ha middag og en kopp kaffe.
Ask her if she wants also to have a glass of beer.
Vil du også ha et glass øl? Vil du også ha et glass øl?
Ikke nå. Jeg vil gjerne ha et glass øl senere. Det bra?
Say, yes, that's good.
Ja, det bra. Ja, det bra.
Later, how do you politely order two glasses of beer?
To glass øl, takk.
Now we'll try another conversation. Suppose you're an American woman, Ann Martin. You're in Norway, and your friend Bjørn has just called you on the phone. How does he greet you informally?
Hei. Hei, Ann.
You think you recognize his voice, but you're not sure. Try to ask, who is it?
Hvem det? Hvem det?
Is it Bjørn?
Det Bjørn? Det Bjørn?
Listen to what he says next.
Ja, det meg. Ja, det meg.
Now say, hi Bjørn, how are you?
Hi Bjørn, hvordan har du det?
How does he say, not so bad, and how are you?
Ikke så verst, og hvordan har du det?
Tell him that you're well.
Jeg har det bra. Jeg har det bra.
Now try to ask him where he is.
Hvor du? Hvor du?
How does he say that he's at the theater cafe?
Jeg på teaterkaféen. Jeg på teaterkaféen.
How does he ask if you want to eat dinner with him?
Vil du spise middag med meg? Vil du spise middag med meg?
Say, yes, thanks, that I'd like.
Ja, takk, det vil jeg gjerne.
I'd like to eat dinner with you. When?
Jeg vil gjerne spise middag med deg. Når?
He asks, now?
Nå?
Answer, not now, sorry.
Ikke nå. Beklager. Beklager.
Ask, a little later?
Litt senere.
He answers, all right, a little later.
Fint. Litt senere.
After you arrange a time, how do you say goodbye to him?
Ha det bra.
And how does he reply informally?
Ha det.
This is the end of Unit 8 and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2007 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved.